Vuke ekuseni phanda imali soze nilala yandlala ndimatasa nxiba iblok fike esitun bethi ivesi ayasilala ndimatasa thenga utywala senza umculo sitsala igani sibiza imedi simatasa khona istu khona iwash khona imedi khona icash nomatrasa hayi incasa senifake nefafa uamalo sanxiba qha uthapha komuzoza nobabalwa sikwigige yosipini xa sivaya nerider ixesha liyava ya ndishayangokumuna qhando nqena uringa yingxaki ndingathasa
Dasa 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 ngimadasa